Saliko elamu bategeze ntebya kabije biri basaliko tonkuba nakuyo baby me and you we pate pemba nawe we be happy aye lelo fena tugende
Kupati
lelo fena tugende